Kuniningiweshela ma lolu thando ngawenela esiphamane ningayibethela nga kuniningiweshela kuniningiweshela ma lolu thando ngawenela esiphamane ningayibethela nga ungangikhumbula emamlezwe isendale Usemathen ungumkhumbulo Kunamlezwe isendale lethwa izimbula Bathemazwe usemathen ungumkhumbulo
Ngikukela le kumama my darling Mangizwa ngolimi wamali madlale ngami Amaqhiza kwathi ndliwa igwa baba Isikhatha hamba uthando lasala manje usule emajuju wini Belingilozi zihlale ezulwini Awuzozi lami, wemveli ngami Hlanganani ningikhele nathi mbali Kazi uyangizwa emangilile maweni Uyali ngiyadinga bangisha mabeni Ababaningi abangakuyise emhlabeni Wabani usematheni, mina usenhliziyweni Kazi uyangizwa emangilile maweni Yali ngiyadinga bangisha mabeni Ababaningi abangakuyise emhlabeni Wabani usematheni, mina usenhliziyweni
Ungangikhumbula Emamlezwe isendale lethwa izimbula Bathemazwe usematheni ungumkhumbula Emamlezwe isendale lethwa izimbula Bathemazwe usematheni ungumkhosi manje
ngile Ngiyosebenza ikusasa lami nawe Amaphola nabayibona bengona bonke ngikushayini bangeze no 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 Baba
wena
inhliziyo yami
wena
ongonko kwami
uyahlelela
mawula
uzenya
ungangikhumbula Isendale lethwa izimbula Bathemazwe usematheni ungumkhumbulo Emamlezwe isendale lethwa izimbula Bathemazwe usematheni ungumkhosi manje